Ukuda vidole sini silimisha.
Ra! Chucky supplier. Supplier. Shigeri.
Masawa kuwenye masawa.
Sine soke na makwoti. Adisa MC abanaongea. Wailala na kinondoni mtifos tifonane. Ate kisati funga busa mtiki mnene. Adere pateni ukechie mabea. Agisi abanaongea nikiwa na.
Amtua pobe chari. Awaseo kupunu punu pinu. Adonja Tanzania na uchai agisi.
Chuma. Nondo. Nondo. Chuma.
Wana mama sambo na mide naenda uonekani. Wana mama sambo na mide naenda uonekani. Wala jini sambo na mide naenda uonekani. Kote pare sambo na mide naenda uonekani. Oh mama mishoni ya leo. Na inkia benki mishoni ya leo. Na chukua era we mishoni ya leo. Na inkia benki mishoni ya leo. Na chukua era mama. Na inkia benki. Let's go here. Let's go here. Let's go here. Paka maruka. Let's go here. Let's go here. Let's go here. Mama, thank you babe. Let's go here. Thank you babe. Let's go here. Mama, sabona mida naenda uonekani.
Waja
kwende pale sabona mida naenda uonekani. Wika, mama mishoni ya leo. Thank you babe, mishoni ya leo. Let's go here. We mishoni ya leo. Thank you babe, mishoni ya leo. Let's go here.
Kwa nini utoke na sisi wa muoga? Kwa nini utoke na
siki wa muwoga sio uoga sio uoga sio uoga sio uoga kwani nitoke na sisi wa muwoga kwani nitoke na sisi wa muwoga atofuge kwa koko
tena
weka tena weka mama weka tena pita 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 kupuzera pita kota pita kota pita 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 kupuzera Wairala na kinondoni mtifo tifanane
we fupi
aina joshia
na sema nini hayo budo tumeelewa afala tuje kwa nini tumerekodi afu si nini ah sema nini tunaingia kwa le benki
ah ikiwa benki
ubudo vidole 60 silimisha